the African trap.
Chunky supplier, not come.
Eh, shadow. Eh, she not come. Make you cross road. Eh, she not come. Don't know about Kupaga. Eh, bitch, I got a chupa. Eh, chuchu. Yeah, I need to go bigger.
Okay, skia.
Nikionaga mitoto mizuri na mfukoni nikiwa sina mapene. Nikionaga watoto wazuri na mfukoni nikiwa sina mapene. Nafurugwa na pagawa. Nafurugwa maneno najiona fala. Nafurugwa maneno najiona fala. Inasemeni Aisha, wote nataka hela sana jekuta machua wakidunda kitenes. Wakituona masila tunahela hatutake. Pani wawajue wane kama masinichi. Si hatunahela kama utake tunafusi masila sina mapreni. Ama preni nalafu nataka chula wachula nataka mane. Ami mane. Kama sina haenje kusiwadela masila sina mapreni. Ama preni nalafu nataka chula wachula nataka mane. Ami mane. Kama sina haenje kusiwadela masila utakuja chia wote katika machi. Kujachia wote katika machi. Usikusha kwa mkubwa nataka kukumbatia. Imasila kujachia wote katika machi. Vida bokeke ndapo bema sila. Sia tunye bia tunakunwa kisukura. Na wanambazo pombe kare. Suwane katika tuwazo pombe kare. Suwane na wanambazo pombe. Una kuja pole masila. Na yungo panda kushoto na rode kulia. Kamnesu. Na yungo panda kushoto na rode kulia. Kamnesu aku. Nishiko bako kushoto nipige tagi. Imasila misha tinga. Misha rewa. Nimekula bongo shiti na double kick jano. Oye bongo shiti na double kick jano. Wana kwemene chukua huo mtingo. Bank empire. Usipente bangi. Unapenda bangi mtoto utapaga. Nakubali sawa serikali yangu balozi mitoto wa gredi. Maniga, we mkubwa disu. Awe sabaya. Nakubali sawa benadi membri. Kwa foshini mitoto wa mesika. Uya dishidio, wepo taxi. Nane nakubali sawa serikali yangu mitoto wa morogoro. Mwanzo mwisho. Bila kuchoka. We mdieru. Nakubali sawa kilonko. We msiradanto. We kimamula. Awela jabu kebishwa. Nakubali sana Skyoka 26. Sana mazi.
Chunky supplier.